DanjaPhoenix.com.
Nimefumbua macho, kuna wenzangu wamelala. Leo mindo ninacho, kuna wenzangu wajala. Japo umenitoa kwenye shimo, umenipa pendo sio kipimo. Wakitoa watu na minimo. Penzi Lord for the best. Alikadhalika, na mimi nakosea si malaika. Sijakamilika, nikosea tena Mungu nisamehe. Alikadhalika, na mimi nakosea si malaika. Sijakamilika, nikosea tena Mungu nisamehe.
Asante Mungu kwa wema wote. Asante Mungu kwa wema wote. Asante Mungu kwa wema wote. Asante Mungu kwa wema wote.
Ja, nasema asante kwa wema wote. Ukarimu wako ndo umefanya minzi kose. Victory shiny pain full doses. And I recover even when I take my losses. Especially life you can set it kwa kona. Neno lako ndo miwa na keti na soma. Stake underestimate na jua when you performer. Cause you healed my mama tama likwa daddy corona. Another reason for me kurudisha mkono. Kwangu jawai kwa mteja, you never turned your phone off. Cause every time I call, well pick up. Same way, every time I fall, when he pick up. Asante, nasema Monday to Sunday. Nangoja one day, heaven ni pande to banje. Campaigners, my pangwe na anthem. Nando isai, nasema asante na shangwe.
Asante, Mungu kwa wema wote. Asante, Mungu kwa wema wote. Asante, Mungu kwa wema wote. Asante.
How many times you many save now choki? I can even count you ni mob sana. Ni kyo nengi woni bless na msosi. CEO kwa iche when your boss bana. In my heart umedunga bass now toki. Lo itajipa taka lipitia a lot jana. Kono ya mate kisha rest kwa utosi. A full guaranteed akuna kitu God hana. Juni kiomba ana answer. Imagine anaponya mbaka cancer. Youth manager ni noma pata janta. Especially kauja soma mbaka campus. But ukisema kuweke juu, ata kutendea wema na sepe tu. Ata kuitisha any, he paid you dues. That's why kusema sante is a major boo.
Alikadhalika, na minakosea si malaika. Sija kamilika, kikosea tena Mungu nisambe. Alikadhalika, na minakosea si malaika. Sija kamilika, kosea tena Mungu nisamehe.
Mungu kwa wema wote. Asante Mungu kwa wema wote. Asante Mungu kwa wema wote. Asante Mungu kwa wema wote.
At NinjaPhoenix.com.